Yeah, yeah. Ujumbe.
Good night on the beach.
Leo kama ndoto umepokea, kuhusu jina nitakwambia. Shika simu usije nikatia, juu unatamani kunijua. So mwingine mimi ex wako, uloniacha kwenye jua. Na machache ya kusema kwako, sina
jizimidunda.com.
Mwezi unakukumbuka, bado nakupenda wewe. Kote mi nimezunguka, sijamuona kama wewe. Mwenzio, mwenzio, bado nakutaka wewe. Kirio, kirio, bado nakupenda wewe.
I miss you, 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 I miss you.
Yeah, ni mteja yo feva, na mitambo ni upo tisa. Nikisema nakula, nikisema nalala, nitakuwa muongo. Chakula kipiti, usingizi sipati, unanitesa usingo. Mimi bila wewe ni kama kinda kwenye msitu wenye mwewe. Sina pa kujificha na kuhitaji wewe. Wapi ulipo mimi nakutaka wewe. Kwa maana wenzio nakukumbuka, bado nakupenda wewe. Kote mimi nimezunguka, sijamuona kama wewe. Mwezio ni mwezio, bado nakutaka wewe. Kilio, kilio, bado nakupenda wewe.
I miss you,
yeah.
I miss you,
nakukumbuka wewe.
I miss you,
baby, ah.
I miss you,
I miss you,
I miss you,
I miss you,
I miss you.
Jizimidunda.com.